Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Stay off the weed.
Och där, oj. Där är det så. Liten slurk. God, ja, det blir väl god onsdag till våra lyttare och jag hoppas att folk har landat efter söndag natten måndags stora happening. Vi kan börja med, nu har jag med mig både Marius och Henrik här. Marius, vi kan börja med dig. Du har blivit truffad av jetlaggen, men du är väl fortsatt uppe på en sky.
Ja, det hade inte varit för seger nu så hade jag legat ett helt annat sted akkurat nu. Jetlaggen bara ta pang efter middag här I stad. Så men herregud, det är inte så väldigt svårt att motivera sig för att ge lite efter den segern här. Det var en helt vild vecka. Det här är något av det vildaste jag varit med på, så det var helt rått. Och få vara där och se på detta och följa det och höra det och känna på det på kroppen, det var ren och skär magi.
Ja, jag var ju lite både lite glad på dina kassens vägnar att docker och fick dock en seger om sig, men samtidigt lite jalu för det är ju klart och se han vinna i Mexiko på andra gång. Inte bara är liksom har han vunnit turneringar för, men det är ju säkert en folkefest där borta, själv om det var en skare på en 25 nordmenn som kom fra Atlomstad golfklubb, men det er litt kulere å se han gå opp og hilse på Jack med det publikummet rundt seg.
Ja, da, det det jo selvfølgelig, og det var det som må bite meg merke var jo faktisk at når liksom, det viste seg på slutten der at det var Victor som var mannen for å utfordre McCarthy, da, så tok virkelig amerikanske publikum tak og tenkte det virket som egentlig McCarthy var fienden en liten stund. Det var sånn, ok, nå skal vi løfte Victor frem her, og den putten gikk I på 17, så eksploderte det rundt grinen der. Så det jo tydelig, det tror jeg McCarthy kjente på, og virkelig var ganske tydelig at han var mannen, altså Victor der. Så det var også en faktor ved det hele som var helt rått.
Henrik, vi hørte jo deg opp her I starten, og dere har jo igjen gått viralt. Håper jeg passion dere har overfor ikke bare Victor, men også det som skjer der ute. Hvordan opplevde du de siste timene der på søndag og tiden som har vært etterpå?
Det var, jeg følte det var mer crazy nå enn de seierne han har hatt før. Første var jo alltid måte den sykeste, fordi da var det så enormt stort at vi endelig hadde fått en nordmann til å vinne på PGA-turen. Men denne gangen så var det på en måte, selv om man har tre offisielle seire fra før, to seire I Hero World Challenge, så han har jo fem. Han har jo fem. Så føltes det nå som at han på en måte hadde et ordentlig sånn litt nytt gjennombrudd ved å vinne en helt vilt stor turnering. At den I år har vært en utheva turnering I tillegg, så startfeltet var jo helt magisk. Så Nei, det var helt crazy å se på slutten av McCarthy bare skrembla par så det holdt hele veien. Men ja, nei, hva skal man si? Helt, helt vilt.
Ja, for det jo, det jo, du jo inne på noe der, Henrik. Det jo liksom at, ok, Victor har jo, han jo blitt et household name, men jeg så amerikanerne også var jo opptatt av å skrive liksom at dette var på en måte gjennombruddet på det øverste, aller øverste nivået. Med tanke på at han har jo ikke vunnet, han hadde jo ikke en stor turnering, en tung titel. Det jo klart at selvfølgelig det jo prestige å vinne Tiger sine turneringer på Bahamas, så det jo veldig godt gjort å vinne samme turnering to år på rad, men det liksom den store titelen han har manglet, og som vi og vet, vi som har vært rundt både han og Shea og andre, vi vet hvor desperat, ikke desperat kanskje, men hvor mye han har lengtet etter den store titelen som da har liksom satt han på den øverste golfhimmelen, da, og liksom det å endelig klare noe spesielt etter å ha vært nærme så mange ganger i år. Det liksom så mange ting som bare faller på plass, da.
Ja, virkelig. Og, men det har, på en måte ligget litt i kortene også, selv om man vet aldri det sporten her, men andreplassen i PGA Championship for bare noen uker tilbake spilte jo bra forrige uke også, selv om han falt litt fra siste seks hullene, men det har vært noe i emming, eller hva det heter, og det var bare helt vilt at det skulle skje forrige uke, og under Jacks turnering, og med Karsten og Marius på plass, og nei, det var helt helt sykt, og ja, bare se hans utvikling, og hvordan han jobber, og altså de det på en måte, det en risiko alt han gjør da, han prøver hele tiden å bli bedre og grave ganske dypt i det kaninhølet for å bli bedre også, og det alltid en risiko det når man skal gjøre om ting, men han tar den risikoen og greier å forbedre seg på veldig kort tid, og det der hvordan han har utviklet nærspillet sitt spesielt, synes jeg, med han nye treneren siste året her, det er beundringsverdig å se hvilke resultater det har gitt.
Ja, det er jo klart, jeg har jo sett ting på nært og alene når jeg har vært over der i år, men det er jo egentlig ikke før de siste ukene at Victor liksom har tatt nærspillet til et enda høyere nivå. Jeg husker han var vel nummer 10 rundt green i PGA Championship. Og den uka her så var han kanskje ikke så høyt oppe, men puttingen hans var jo kanskje det som var aller best denne uka. Han var vel nummer 3 i feltet på putting. Hvordan opplever du de stegene han har tatt nå, når du både har vært onsite et par ganger, men når du setter på TV, bare med å komme inn på banen for, ja, det er jo et halvt år siden, ikke det engang.
Ja, nei, men det er beundringsverdig at han har gjort det som Henrik sier, og det som at han har tatt de stegene han har tatt nå, og vi har snakket om det lenge, at det kommer til å ta litt tid. Det skjer jo liksom ikke på en uke eller to at man bare blir en average, altså at man hever seg med et halvt slag da. Det tar tid å jobbe inn såpass store forbedringer i spillet sitt, og jeg tror nok kanskje teknikkmessig så har han vært der en stund nå, men så handler det om å liksom få troen på det, og der er han Joe Mayo helt syk. Man kan si hva man vil om at han er en snål type og har noen kontroversielle meninger her og der, men han er helt syk på å bare printe inn i hodet til Victor at han er god, at han kan det. Han står altså bare opp, altså han står liksom oppi trynet til Victor når du står og trener her, når man ser på feltet og bare står og trykker inn i hodet ditt at dette kan du, slutt å tvile på deg selv, altså han bare står og presser inn i hodet hans. Så det er liksom umulig for Victor å tenke noe annet til slutt enn at jeg kan det her, jeg. Og han får bare liksom den feedbacken fra Mayo bare hele tiden, og Mayo sendte meg med, jeg kan ikke spille av den, for det var så mye banning der, men han sendte meg en lydmelding etter på Instagram etter runde, kan det ha vært runde 2 da, hvor det flagget på 18 står, hvor han misset lang venstre.
Nå hadde du jo bogey på siste.
Ja.
Jeg tror det var fredag,
ja. Jeg tror det også. Da sendte man en lydmelding da, for å liksom bare understreke at det var ikke Victor sin teknikk som gjorde at han liksom chunket den, eller liksom var litt kut på den chipen og at den ikke kom ned på grin. Liksom, golfmedier kommer nå til å si at han dårlig I nærspill fordi han gjorde det. Det stemmer ikke. Han ikke dårlig I nærspill. Altså sånn, dette bare bullshit, og så fortsatte han og fortsatte han. Da. Han god, alle kommer til å gjøre feil hvis de slår lang av grin på 18. Det ikke nærspillet som feilen, det at han slår den der lang av grin som feilen. Så tenker man liksom, han må stå bare og presse inn I hodet hans. Han en merkelig skru, men en herlig skru. Og den siste meldingen jeg fikk av han før, eller etter seieren, var I love you guys. Så han jo bare helt, han bare helt herlig. Og så får man ta han for det han liksom. Men ja, han har mye kredd ass, for den jobben som har blitt gjort på Green spesielt. Og også svingen har, ser utrolig bra ut nå. Altså. Han slår ballen så fint og har så god kontroll. Og det ser så rytmisk og balansert og fint ut. At det er veldig mye I det spillet, golfspillet der som ordentlig på stell om dagen. Og det har vi jo god ære for.
Ja, vi har jo et håp om å få med oss Joe May om ikke en podcast, I hvert fall I en eller annen setting. Det må jo, han må jo være mer åpen for det noen gang nå, når gutten hans endelig har tatt den store. Men Henrik, du var jo inne på det. Jeg bare litt sånn, jeg husker jo, vi skal jo, meg og Marius snakket jo med Shane Knight litt tidligere I dag, så vi skal høre han også si om det, men det jo mange som tenker når Victor har gjort det han har gjort I år, at liksom han har I gåsetegn da kanskje choket litt noen ganger. Det er jo hardt å se at han choket, men samtidig han har liksom vært nære I mange store turneringer, og så har folk kanskje begynt å tenke litt sånn at ok, når kommer han til å close the dealen? Og så husker jeg når jeg snakket med han I Masters på søndagen der, så ble jeg litt sånn fascinert, for da snakket han, så spurte jeg han jo om det samme egentlig, hva er at du får det liksom ikke til på enda en søndag der liksom der ting ikke sitter helt, hva er det, begynner du å tenke at det litt sånn, at det har skjedd såpass mange ganger nå, at det liksom ting som låser seg, eller hvordan tenker du på det, og da var han veldig ærlig, bare at jeg rett og slett ikke var god nok I de situasjonene enda, jeg trenger flere repetisjoner for å si det sånn da, og så har jo PGA Championship, og ikke minst nå Memorial viste at liksom, han har nesten virket som en helt annen spiller. De søndagene der, er det din oppfatning også?
Ja, absolutt. Jeg tenkte veldig på det når jeg så på build-upen til Karsten og Marius fra søndagen, og Marius sa at han ønsker å se at Victor går ut akkurat som det han gjorde på søndagen I PGA Championship, og Med samme trygghet og målbevissthet. Fordi det var første gangen hvor jeg føler han viste at han var trygg I en sånn situasjon. I The Open I fjor fikk jeg bare fulgt med på via mobilen, for jeg var satt I bilen I mange timer. Men altså, selv bare ved å se på scoren og play-by-play, så skjønner man jo at han var litt passiv der. Og The Masters I år, samme greiene, ikke helt komfortabel, kommer ikke inn I spillet sitt, har litt høye skuldre. Men I PGA Championship så var han helt, han var helt klar. Han var trygg I den sitsen han befant seg I, og kunne like gjerne vunnet. Han ble slått av Kepka som spilte bedre rett og slett, var uheldig på 16. Men det hadde skjedd noe med Victor. Og det så man også nå på søndag at han som du sier også Espen, han har nå vært I de situasjonene oftere og man lærer jo noe av det til slutt så vil du kunne greie å knekke koden da, på hvordan man vinner store turneringer hvordan man takler presset jeg tror man nødt for å kjenne på det mange ganger til å og rett og slett feile også da, for å lære av det, og for å finne ut av hvordan man skal fikse det der. Og nå gjorde han endelig det, og så kan man jo bare sitte og fantasere om hva det kan føre til fremover. For nå er det jo ordentlig rå der ute.
Ja, for det skulle jo egentlig være det neste spørsmålet mitt. Det jo liksom, det føles jo som at den serien her gjør at dette 500 kilo av skuldrene hans, og at liksom, ok, nå har han fått den tunge titlen, og ikke minst fått den opplevelsen at, ok, jeg ikke bare i stand til å vinne på, i Mayakoba, eller i Europa, eller i, jeg kan faktisk, jeg vet hvordan jeg vinner store turneringer, og da jo spørsmålet, som du sier da, hvor positiv går det an å være, hvor mye går det an å drømme, for det jo ikke mer enn en uke frem i tid, så kommer det en US Open som på mange måter kommer det ligne litt på den Memorial-turneringen her, i oppsett og sånn, og det jo klart at nå jo plutselig Victor, kanskje utenom Scheffler og Rahm, den største favoritten.
Ja, jeg helt enig. Og baneoppsettet, som du også sier, kommer jo til å mer eller mindre være identisk som det var nå under Memorial, men det er jo bare de få spillerne på livturen som mangler da, i Memorial-turneringen, så det er jo, den er jo helt likestilt med hvilken som annen major-turnering. Det blir på en måte ikke større hvis du bare sammenligner deg mot spillere. Så nå vet han jo at han kan vinne hva som helst og hvor som helst. Så jeg tror det som du sier at han trengte den bekreftelsen han fikk nå ved at han kan virkelig trå gjennom døra i selv de aller største turneringene. Jeg føler han, når han fikk fordøyd PGA Championship uten at jeg vet det, så vil jeg jo tro at han var jævlig fornøyd med hvordan han selv spilte på søndag, og var uheldig ved å bare misse utslaget på 16. 2 meter til høyre på en måte. Det er så små marginer da, men det var liksom hele spillet på søndag var sånn man spiller når man skal vinne majors. Litt uheldig, pluss at du blir slått av en som var bedre. Det får man ikke kontrollert. Men den seieren under Memorial nå var utrolig viktig for Victor, tror jeg, at han endelig fikk bekreftelse at han kan virkelig vinne en av de store, og ikke minst når han har vært så nære i flere uker nå, så er det nok en ryggsekk eller 500 kilo, som du sa, som forsvinner fra skulderen. Altså.
Jeg tenker du, Marius, du var jo på nært hold nå, og har jo vært i dialog med han tidligere mange ganger også, og vet på en måte litt hva som har foregått. Hva tenker du om effekten av den seieren her, og på en måte der Victor er i golfkarrieren sin nå, da, med tanke på fremtiden?
Nei, jeg tror det gir han en, jeg tror ikke han trengte en bekreftelse på at han, liksom, ting han gjør er bra, eller at han er på riktig vei, men jeg tror det er en god bekreftelse å få, da, i form av at liksom, ja, det vi driver med nå er riktig, og så tror jeg det liksom bare forsterker alt han, den positive bølgen han er på. Det merker man litt når snakket man i dag også, liksom, måten han snakker om uken på. Vanligvis så er det siste sier bruker han, hvis man sender han en melding, så sier han liksom, yes, det var kult, og et eller annet noe ganske sånn lekst avslappet, og nå fikk på man liksom melding på, fy søren, det var en fet uke, og jævlig fett at dere var der, og dette var fett, og Mm. Du merker positiviteten av å få en sånn seier, da.
Jeg så han, bare se hvordan han var med Jack etter hans band, liksom.
Ja, du merker
han virker som en helt ny person.
Ja, du merker at liksom, dette her elsker han. Dette her virkelig, og det så du på, det ser du ikke så godt på TV-bildene, men i det han passerte meg bak grinen på 15, så du fokuset, altså det var da det skiftet fra 8, 9, 10 der. Det var som man bare, skal man bryte, man hadde gått på det, bare ok, nå skal jeg faktisk vinne der, jeg. Altså, jeg sier ikke at han ser ikke bort på meg eller noe sånt når vi står på sidelinja, men det var sånn, nå var det virkelig sånn at det var ikke noe vits i å prøve å få øyekontakt engang. Det var, altså de øynene var bare latra inn i neste utslagsstedet forbi der, det var ikke. Ja, og så går han jo opp på 16 der, og man nokker den rett på pinnen, ikke sant? Fra den pinneplasseringen, jeg var helt idiot å ta den linja der. Og så, det var bare, han var så oppå, altså. Og i det, altså, du så det på fistpumpen på 18 år, den er på 17 år, han bare gikk jo nesten en putten inn, og det var bare et eller annet som bare, ja, du fikk vibben när han passerade bara att det här går, det här kommer faktiskt att gå nu. Att han vart skulle I vart fall inte ge det från sig. Så han skulle I vart fall få den med Danny McCarthy till att jobba så hårt som han aldrig har jobbat för, hvis han ska nekta han den segern så nej, jag bara så mäktigt imponerad då. Det ja, mäktigt imponerad av alla delar, alltså hur han håller roen, tacklar nerverna, slagen han slår under press. Ja, han får ett superlag I røffen där på 18 på historic regulation, men så går han upp likväl och bara sender en wedge där rätt över flagget, ikke sant? Så att jag får ju vanskligt att stoppa den på den grinen där från røffen oavsett, men nej, ufattligt imponerande det han driver med för en representant för norsk golf, herre min hatt.
Ja. Det ganske vilt. Vi skal snart høre fra Shane Knight, men jeg vet ikke om Henrik, har du noe siste på hjertet før vi slipper til vår australiske venn om den uka som har vært og eventuelt det som kommer?
Det er heavy å ta innom seg hvor vilt det er. Det har på en måte vært helt vilt fram til nå, men dette et stort steg videre. Bare det at han det sprøtt å tenke tilbake på alt han har at han har gjort når han vant først I Puerto Rico der, altså nå vinner denne svære turneringen, men ja, det fantastisk å følge han hver eneste uke han spiller og se på en måte hvordan han vokser som person og hvor utrolig populær han rundt I hele verden. Så det som Marius sier, altså det en fantastisk representant for norsk golf vi har. Så det bare utrolig morsomt å få være del av å følge han så tett da, og se på så mye golf og kommentere hans fantastiske prestasjoner så tett. Så det bare helt rått å være med på.
Rett og slett. Då ska vi få höra från en liten prat med Shay Knight, Victor Skreddy, men tusen tack för att du var med Henrik. Och så hoppas man att det kommer fler magiska ögonblick nu utöver sommaren för det bara nu är det ju US Open men så har ju med Travelers uga efter på där har ju Victor så sent som I dag bekräftat att han ska vara med så det kommer det är inte färdigt nu.
Nej, det blir bra det. Det måste
Yeah, thanks, Gra.
Big and
This is Victor Hovland's caddy, Shay Knight, and you're listening to Four.
Okay, so we're in good company here. Shay, you're with us about 36 hours, is it that, after the big win?
I think so, yeah. Around about that.
So, first of all, congratulations so much on, you know, we've been waiting for Victor's first, you know, he's won in the past, but you know, his first big one. And we know that he has also been, it's been something that's been grinding on his mind, you know, for a long time, but just, first of all, just tell us a little bit about the whole experience, you know, the Sunday and from coming down the final stretch and then to the playoff, what was it like for you?
Yeah, it was, you know, it's such a grind around that golf course. It really feels like a major championship. And to, you know, I never really, you know, obviously I was looking at the leaderboard and I saw that Danny McCarthy was 8 under par and we were 5 under par at the time. And I didn't really think, not that I didn't think we stood a chance, but you know there weren't enough birdie holes to have coming, you know, especially the last three holes. You know, we birdied 15 to get to 6 under, and then as soon as he made that putt on 17, that's when not the focus change from you know just you know having a finishing off solid to actually winning the event, but you know, once that putt went in, it was like, whoa, this is on. Mm. And, you know, obviously we're in a position on 18, both in regulation and the playoff. You know, the first time we're coming out of the right rough and, you know, I knew it was going to come out hot, but, you know, he was in between wedge and nine, and, you know, we hit the wedge, still went over the green because the greens are just so firm. And for him to get up and down from there just shows, you know, how big his kahunas are first and foremost, and how much his short game is really improving, which was the difference this week, that's for sure.
Yeah. Because on that note, I just have to mention, I think it was 16 when he, you know, his line was pretty tough to say the least. And I remember talking to Marius just after his shot, and he had just, you and Marius had just looked at each other and like, this guy is nuts.
Like, it's funny because we had 8-iron, and 8-iron, you know, the ball was going forever that week. And I can't remember the exact number, but I think it was like 164 flag, 160 cover or whatever it was, adjusted numbers. And his 8-iron usually goes 152 meters. And I said to him, I said, you need to be right of this flag. I there was a bird around 11 paces on. I said, that's the line. I said, if you're a little bit right at... Anyway, so he hits the shot, and obviously he pulls a little bit, and it's going straight at the flag. And I'm thinking, please go. Like, the last thing I want to see this ball do is, like, go in the water. And we have the same situation that we did at the PGA where, you know, he lost the tournament by, you know, wasn't a bad shot, but, you know, just the situation that arose there. And, you know, once it got on dry ground, and I honestly thought he was going to chip it in because it was a really good lie. You know, it was an easy chip, and I'm like, he's going to chip this in. And, you know, as soon as he hit the shot and it landed on dry land, like, I went like this. I don't know if you guys saw it on TV, but, you know, when it was in the air, just watching it go, like, as soon as it came off the club face, I'm like, please go, please go, please go. And obviously it did. So,
yeah. I just did on the left side of the tee box, and I just saw your reaction, and then I think you saw me, and I was like shaking my head. What the hell is you doing?
Gosh. It was like, what are you doing?
And then I saw you like tap your chest, like your heart beating, and I was like, oof,
yeah. I just started laughing. And, you know, he looked at me, and he was in the zone. Like, he was so focused.
You could see that.
Yeah, that, you know, even when I was laughing, he like looked at me as if to say, you know what. That's just what I do. So,
you could really cool. Feel that after that birdie on 15, like, because when he walked past me on the way to the tee 16, you could really feel that, okay, something has changed a couple of holes here now. And like he was so into his zone there.
Yeah, he was.
It felt like it.
Yeah, no, that's exactly how I felt as well.
And then, coming off that up and down on 18, you obviously sit in the clubhouse waiting for the guys to finish up. And then I just remember because they were actually filming inside when you and Victor were sitting there. And, you know, I've seen people sit there before, and a lot of them have been, you know, you guys just seemed so relaxed. And when McCarthy made that return putt and, you know, the playoff was on, you guys were like, okay, let's do this. You just like stood up, walked straight out. And I just got the feeling that you guys were so comfortable in that situation. You were and so confident, you know, let's just do this. Let's just finish this off now. Mm. Was it like that for you guys as well? Or
honestly, like, I was actually surprised how calm, you know, both him and I were. Like, you know, we're sitting there watching the golf, as you just said. And, you know, once that putt went in where Danny made that, I don't know, 3 or 4 footer or whatever it was, you know, it was like the focus went back to, you know, let's go and win this golf tournament. And, you know, like I said before, like, he was so focused all day, and he knew exactly what he needed to do. And, you know, he's a winner. He really is. When he puts himself in that position, he knows how to win. And he loves winning. Like, obviously, it's very stressful, more stressful for him because he's in the golf shop. But, you know, obviously stressful for me as well, you know, having to, you know, discuss decisions and make decisions and, you know, be there for him, you know, whatever it may be. And, you know, we're in that situation in the first playoff hole when Danny obviously came up short. And I thought, you know, all we need to do is hit the green, because where Danny was, that was an extremely difficult up and down.
Mm-hmm.
And as you well know, I'm sure you heard the conversation between him and I, you know, it was right up against the collar. It wasn't ideal lie. It really wasn't, especially in that situation when you don't really know how it's going to come out. You don't know if it's going to come out hot. There was grass behind the ball. Obviously the ball was going forever. We had 143 meters to the front of the green, 148 cover on the left-hand side. And obviously it played up. I think it played up like 6 or 7 or whatever it was. So it was going to be a big wedge. And to actually pull that club and to, you know, pull it with confidence was really impressive. And for him to hit the shot that he did was amazing. And, you know, it was a really, really difficult two putt to leave it 6 feet short. I'm like, oh my gosh, like, what are we doing? But for it to go in and, you know, the embrace afterwards, it was well worth it. Really yeah. was.
Do you think it was any advantage going first in the playoffs off the tee? Because that might be like when you hit it to the left there, at least that's a good position compared to where Danny was.
Yeah, I think it was. I think to put pressure on him first and foremost, you know, to get it in the fairway. Danny, you know, the way I feel about it, Danny knew that he was outclassed, you know, as soon as he was in that playoff. And as soon as Victor hit that drive and hit it down the fairway and did it with confidence, I don't know what Danny was feeling, but I'm sure he was like, you know, this is going to be a really tough feat for him to beat Victor. And, you know, and I think that's part of the reason why I felt so comfortable and confident, you know, going, okay, let's go do this, because, you know, it was Danny McCarthy, and no disrespect to him, but, you know, he limped his way into, you know, especially the last, you know, from what I hear on 15 when he made an unbelievable So,
unreal.
You know, you knew his ball striking wasn't where he wanted it to be, and, you know, his putter could only save him so many times, especially around that golf course. Like I said, it was playing like a major championship. You needed to hit fairways, you needed to hit greens, and you know, that's exactly what Victor did, and that's exactly what Danny didn't do. So, you know, that was my thought process anyway.
Yeah, it seemed like that for us as well, because, you know, I'm a pessimist by nature, but I was, you know, from the moment he hit that putt in and I saw you guys, the way you reacted, I was like, okay, he's going to take this. Yeah. That was actually a bit fascinating. But I'm just curious about, you know, it hasn't been long since the win, but, you know, the way he's both been talking about him himself to us and maybe to the press sometimes, and also the way it has happened this year with, you know, him letting it slip a bit, both in the Arnold Palmer and then, you know, him coming up a bit short in the Players and then coming up short again in the PGA Championship, because I just remember seeing his press conference after PGA Championship, and it kind of stung. I just saw he was so disappointed. You know, this happens again. You know, is it going to slip away? When am I going to be on top? And then, do you feel like I just feel like a lot of people have been talking about, you know, just get that first big W, and then everything's going to follow from that. Do you feel that way yourself? Like, you know, all this weight has come off his shoulders now, and, you know, from here on out, it's going to be a fun ride, to say the least.
Yeah, well, you know, obviously, it's been a fun ride anyway. Like, we've got to remember that he's 25 years of age. You know, the things that he's done, you know, at the Players Championship, at Bay Hill, at Colonial a couple of weeks ago, like, you know, it's all a learning experience. And you know, that's what I continue harping on with him. Like, he needs to understand, like, these experiences, both on the golf course and off the golf course, are experiences that you learn from. And you're going to learn each and every week or each and every tournament that you play in. And, you know, even if you just get one little thing out of it. And the one thing that Joe Mayo, who he's been working with for, you know, the last 6 months, has done an amazing job. Mm. He is the backbone behind, you know, the obviously Victor's an unbelievable talent, but Joe has really helped him from the mental side of it. Joe has really helped him from the short game side of it. And, you know, just not pushed him, but guided him into a place where he feels comfortable and he doesn't have to be so aggressive on the golf course, especially, you know, playing major championship golf courses like Bay Hill, like the Players, like the PGA. And the PGA was the first week on a Sunday where he really stayed patient and he listened and, you know, we picked our battles. Mm. And that's exactly what we did on Sunday at Memorial. Like, there were times when, you know, he could have gone for shots.
Number nine?
But, you know, sorry?
Number nine?
Number nine was a perfect example. We had a decent lie.
Yeah, I thought so.
I think in the past he would have gone for it and I would have been trying to talk him out of it again. But, you know, he was the one that was like, you know, maybe we should just lay up. And I'm like, that's a great decision.
Yeah, I heard a discussion. That was a little bit surprising when he said that's probably, I think he said something like, yeah, that's probably the smartest thing to do here.
Exactly. And, you know, that just shows that he is growing as a player. He's maturing as a player. And that's the most important thing moving forward for me personally, because we all know that he's got the talent. We all know that his short game is getting better. But for him to put the work in from the mental side of it, to stay patient and, you know, listen to Joe, listen to Eduardo Molinari, listen to myself, and as a team collectively, you know, make these decisions where he doesn't put so much added stress and pressure on himself, you know, it's going to help him, you know, moving forward. That's for sure. And I truly believe that, you know, major championships are around the corner.
Mm. For sure. Yeah, I just saw the PGA Tour headline on PGAtour.com after the win. Like, it said, mature Hovland wins the Memorial. And that was exactly my impression as well.
Yeah. And that's exactly right. Like, as I said, you know, he's really, you know, he's not having to go at every single flag. He's picking his battles and he's doing what he needs to do to make, you know, the round easier. And yeah, pars are sometimes a good score.
Yeah, exactly. Okay, Shay, we appreciate you coming on. We just have a couple of questions from our listeners before we let you go, if that's okay.
Can I have the first question?
Sure.
As a listener, what did he think about when he pulled up the three with the number five? Or a seven wood or whatever it was?
That was...
What was that?
Oh my God! See, once again, like, you know.
Was that just teasing, or what? Was that even a? Did he even really think about that? It was any possibility of hitting a wood from that lie?
Is if I had said, "Yeah, that's a good idea," he probably would have gone for it.
I know,
because he said that it was a good lie, but it was a tough layup shot, and I'm thinking, if it's a tough layup shot, it's a tough second shot with a wood. So that was. That was never going to happen. I can promise you that. I would have probably broken the three wood before he actually hit the shot.
I stood behind those tall trees just to the left there, and I was like, I poke my head around the corner, and I saw the wood, and I was like, what the hell? Like, it's too early to give up.
But once again, like, you know, what I do is I as calmly as I can be. You know, obviously give him the information that he wants, you know, the cover on the right-hand side and then give him my opinion and, you know, we go from there. So, you know, like I said, he's starting to listen a little bit more. There was another situation on 13 that Marius knows on the Saturday when he was in the right rough and he had these trees, he had to hook a shot around the trees and the pin was at the front. If you missed it right, you would absolutely dead. And obviously, you can't really hook a ball out of the rough because you just can't create enough spin. But I'm like, Hobby, just chip it out here. We'll make four the hard way. And he did that. He listened. And once again, you know, we made four and moved on. I won't tell you exactly what he said, but...
Oh, please do. Please do. That's good. That's good.
Yeah, that's good. So a few questions about, you know, there was... when Victor was with Jack and, you know, they took the pictures with a trophy, people were wondering where you were. And also, like, in that context, how was the celebrations, if there were any at all?
Well, honestly, I haven't had a drink in 6 months. So, I didn't have any drinks. It was funny because a bunch of people sent me that Twitter feed where Jack was like, oh, where's your caddy? And Victor's he's probably up in the clubhouse drunk. And to answer the question, it was such a big commotion there. And, you know, it's not about me, it's about Victor. And, you know, the situation that Victor was in, Jack, I'm actually shocked that he would have said that because in past experiences, Jack hasn't been the most accommodating person when it comes to caddies. So that's part of the reason why I got out of there and gave – you know, Victor, his time to be with Jack and Barbara and do his thing. And, you know, I sat up in the clubhouse and I just, yeah, decompressed.
Him and Jack seem to have a good relationship.
Yeah, it's, I think Jack is, you know, wanting to be a young man again and doing what he does. But, yeah, he looks old. But, yeah, they obviously had a good relationship beforehand and, hopefully continue to do so.
Yeah. And lastly, looking forward now, US Open is coming up. You know, this week is off and then it's the US Open where Victor is obviously among the big favorites now, especially after his win. How are you guys, from your perspective, how is the lead up to that tournament going to be? When are you going to be there and so on?
Well, it's like any other major. You know, the US Open is probably the most difficult from a condition standpoint, the way they set up the golf course. Sometimes it's not really fair. And from my perspective, you know, I thought that to a certain extent, Memorial last week wasn't really fair with the fact that, you know, you hit quality shots and get punished for them. And that's what we're going to expect next week at the US Open. So, you know, I think... From a standpoint of, you know, just getting used to the conditions and getting used to the different grasses, and it is just another golf tournament, but obviously it's a major championship and is going to play like a major championship, but last week played like a major championship as well. So, you know, it's just the same preparation, you know, try and keep it as low key as possible and try and have as much fun as we possibly can.
Sounds good. Have you played at the LACC before?
Bobby and I played last year, so we haven't seen what they've done with the fairways. I'm from all reports I've heard that they've changed, like 18, for instance. It's usually a straightaway hole, but now they've made it a dogleg left with the way they've set up the rough. So it's going to be interesting to see how they've set it up. It really is.
Mm-hmm. For sure.
Yeah.
Okay, Shay, thanks so much for joining us. And
no worries, guys.
We're looking forward to the future as well, with the US Open coming up first. Just the Travelers is coming up the week after. Are you guys still planning on playing that?
Depends whether you're going to be there or not.
Oh.
If you're going to be there, we're not playing. I'm only joking. No, we are playing Travelers. We've got the next two. We got US Open, Travelers, and then we've got a couple of weeks off, and then I fly over to your neck of the woods.
Yep.
For Kevin's charity thing.
Yeah, we'll save the memorial celebrations until then.
Sounds good. Yeah, I'm looking forward to getting over there and seeing you boys.
Yeah.
Right back at you.
Same. Right. Thanks so much for joining us, and enjoy the week, and then we're looking forward to the US Open next week.
Thanks, mate. Talk to you guys soon.
Thank you, Shay.
See ya.
Talk to you later. Bye-bye.
Bye.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.